bizazamisupply.com.
Pow, 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 pow. Yeah.
Randu.
Yeah.
Squeeze in kwana njang kwana nenge. Ugali flani mboga mboga mix and dondo na shushia juisi ya tende. Squeezy spendy burger spendy pizza. Cha chakula chips mpaka wana wakiuliza na wambia bwana. Wee, wee, ananchanganya mama. Wee, wee, ananchanganya mama muuza. Wee, ananchanganya mama. Wee, wee, ananchanganya mama.
Kwana 2K, mtani kwangu buffet. All my niggas with me, jichanganya uje ukipute. Afu soma fundi sele mala, kiwaka vipigwi nyundo. Kiona zaga flani, mejajua sahani, ujue ni mtungo yani. Ukija mtani ondoki tena, mamba it's flani kukuthwema. Ukifujisha na kutema yani. Na penny dili masela. Makao boy mita flani, anashindiaga mapela ni. Huku, sata mbezi, sata goba. Sema kama ngoma blue, saba mboga na kabla ujanawa piga tatoba. Baba kuna chizo kishi shibaga na piga roba.
Mama muza ni penguna mboga nyingi. Usuekeza suna rosti flani la misumari. Mixa majani sio ya chuga. Leo kuna popo mtani chunga. Weka mchicha mlenda mchunga au tembele. Leo selewi hali tete tumbo empty. Let a donor I'm a sambit. Miacho mambo ya chipsi zege. Kisa tetesis na jaza ndembe. No mana squeezing kiwa na nenge. Utani kuta kwa mama muza nshenge mkenge. Na wanangwa fresh genge hapo kati kisinia ftonge bigi kama sheshi.
Wee, wee, ananchanganya mama. Wee, wee, ananchanganya mama muuza. Wee, wee, ananchanganya mama. Wee, wee, ananchanganya mama muuza.
Mama nanifanya na paga wana vugaga. Sakula na daka kani kifika saki chochote nataka tumsosi. Mbona kwetu nende kama bossi. Mama muza umetukuza. Kapapi malaga ya kila siku unguza. Sazi pege dash kwa tawata kiuguza.
Ama yesu.
Yeah, bobo wa manguna waka kimlima. Tanya mungu nipunja. Sazi kuchunguza. Kikubwa ni meuwa nengelangula msuba. Shaka giza yeah. Kina chakula kwa pumba.
Unanichanganya paka spiri which is which. Wanangu anashiba kwa kosha madishi. Na msosu unanoga katuko kwa shish. Pembeni ni ndizi kuna parachichi. Atulingani babu unashinda chips. Mina wanangu dele linguna. Fukoni na karanga mbichi. Afu masala na fridge yangano tuisha kunawa. Mboga kibao kabustani hawa. Ukoko na lindwa kama madawa. Staki mashawa. Woo! Huku ni pasi ndefu dafu wafui. Watoto kishua walewi basa tajua wajui
yeah. Ooh spicy, menu enda ni na pricey. Shady a body looking like cake. Domana nakuja na icing. She a 10 over 10 and she think I'm the one. Baby exactly. Wali na kuku nakuja na busu. Ooh shit is enticing. Afu sio pesa mingi mchawi ni buku. Na ukija mapema unakunywa na supu. Sema pilipili utasema upupi. Na washa kichwani mpaka kwenye nani kila na kula tena utasema ni dozi. Jani ya fundi la bonge la tozi.
Squeeze in kwana njang kwana nenge. Ugali flani mboga mboga mix and dondo na shushia juisi ya tende. Squeeze in spendy burger spendy pizza. Cha chakula chips mpaka wana wakiuliza na wambia bwana. Wee, wee, ananchanganya mama. Wee, wee, ananchanganya mama muuza. Wee, wee, ananchanganya mama. Wee, wee, ananchanganya mama muuza.
Bizazamisupply.com.